VOA. Kun Radio Sagale Amerikati. ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ወጣታ ቀበያን ገጅማታት ገልገለ ከሳ ሳላማ ፎለካ ጀልቀበያን ገሳ ሰዲት ሜትር ባንዲ ቁርሳ ገል ዲግደሚ ለማፍ ዲግደሚ ሻንረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከንደበርሱ ሰገንታፋን ኦሮሞ አመጀልቀብ ሀገየ ለማ በረኩማ ለማፍ ቁርሳ ዴት ነጋን ኬኛ በከጅርተን መረት ሰናገው ጠገፈቶ ተኬኛ ተሞልተን ኬሱ ሜሲቱን ኬሰናራ አንቱጅበይ ሆራት
kano dudu bisumani namo dandi tageffato takenya akamoltan nanno le danga romia bulchisan nanno somale kesettu walittu guinsa umamen waggato kokesetti lammi wambiya dibetorba oltu umejera garem mirgadal nama tokko metoto do arraqamnu kesatokko
mumich ministera etiopia dawunna sani bod hariron hara umame abdachisa tau dubatu odubo dagaba saqamna angatumro saganta kenyat no rintruan afera kenya amagutuma oduf namo
naannolee daanga oromiyaa bulchiisa somaalee keessatti walitti bu'iinsa uumamaniin waggaa tokko keessatti qofa lammiiwwan 700 ol ta'an lubbuu dhabuu isaanii kan Itoophiyaa keessa maadheffate samagu yookaan gumiin mirga dhala namaa ibsa baaseen beeksisee jira. Dubartoonni hedduun humnaan gudeedamuu baay'ee achi buuteen isaanii dhabamuu fi kanneen dhibbaan lakkaa'aman qaamaa irruu ta'uu isaanii dubbata gabaasaan gumii mirga dhala namaa kun. Kanneen miidhaan irra ga'e akka hirphaa argatan kanneen badii raawwatan immoo akka seeratti dhiyaatanii yakka laalaman gaafatee jira. Gabaasa Mallaskaachoo ammaa soraatu dhiyeessa.
Akka gabaasa SMGtti jarii gabaasuun xiqqaa argata malee adoo silaa keessa qoratanii dubbiintuniif rakkoontuun akka malee hagan caalhamtu nama akka malee hedduutti baqate nama hedduutti dhumate. Hedduurra miidhaa fi rakkoon akka geettee jedha. Dhaabbi kun miidhatan cuf diideessee keessa beekuu baatullee akka inni jedhutti. Rakkootan durumaanuu iyyuu itti herreegaa turan bakka bu'aan daayirektar isa meguu obbo Biiniyaam Abaate akkana jedhee rakkoo jirtu dubbate.
Bargiti ihe quxur indaallan marrajaa ijaachilee indaallan marrajaa kazii yakaffaan dahoona yaamalakka.
Akkana jedhe nama 700 caalattuu dhumatee tun jechuun ammoo muddee bar 2009 haga 2010 jidduutti jechuu tan caalaa rakkin hamaatti jira gabaasiin argachuu dandeenyeellee nagum kaana. Tunin waan mirkaneeffanne tanuun mirkaneeffatin ammoo hedduutti jiraa jedha. Dhaabbi kunin walumattuu iyyuu nam miliyoon tokko olitti rakkoo tanaan daangaa Oromiyaatiif Sumaalee irra baqatee jedha. Hawwaniif ijoollee hedduu buufatanii jedha. Nama dhibbe hedduutti miidhame nami as cobxe isaanii dhabanillee hedduu jira. Mootummaan warra balleessatan keessaa qooda qabu balleessaan gaafachuu malee jechuun dubbata daayirektorii kun.
Yeroon irreen bultummaa dabree jira kanneen jedhan dargaggoonni bulchisa naannoo Affaar akka mootummaan federaalaa dhiittaa mirga dhala namaa naannoo isaanii keessatti mul'ataa jiru tokko tokko dhaabsisu gaafatanii jiru. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed bakka bu'oota uummataa naannoo Affaar waliin eega marii geggeessanii as dargaggoota iyyannaa isaanitti dhiyeeffatan. Hidhuuf doorsisuun itti fufee jiraa jedhu dargaggoonni kun marii magaalaa Samaraa keessatti geggeessame sanarratti kanneen argaman kanneen mootummaa naannootiin filataman deeggartoota isaa fi dabballoota qofa ta'uu isaanii fi kanneen rakkoo uummataa calaqqisuu hin dandeenye ta'ullee dubbatanii jiru. Yuunivarsiitii Samaraa hojii daldalaa fi hawaasa adda addaa keessaa kanneen dhufan dargaggoonni kun hiriyoonni isaanii guyyaa sana hidhamuu isaaniillee dubbatanii jiru. Dargaggoonni guyyaa sana hidhaman haayikaman malee gidduu kan ammoo bakka isaanii dargaggoonni kabiroon hidhamanii jiru jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Himannaa dargaggoonni Affaar dhiyeessan kanaaf mootummaa naannoo Affaar irraa deebi'ee argachuudhaaf carraaqqiin godhe ammaaf kan hin milkaa'in ta'uu gabaasaan keenya Iskindir Firoo beeksisee jira. Walwaraansii fi jechoota hamaa walitti daddarbachuun kutaa Somaaliyaa Puntlaandiif kutaa ofiin of bulchitu Somaaliland gidduutti dabalaa deeme jedhama. Gareen finxaaleeyyii qaawwaa kanatti gargaaramanii naannoo sanatti hidda gaddhaabbachuu malu yaaddoon jedhullee xinxatootarraa dhaga'amaa jira. Somaaliilaandiif Puntland godinaalee Sooliif Sanaag kaggaloo galaana Edenirraa jalqabee aga daangaa gama ba'aa Itoophiyaa waliin daangeessamuutti dheeratan irratti yeroo dheeraadhaan wal lolaa turan. Baatee Amajjii Dabree yeroo loltoonni Somaaliland magaalaa waajjirri dilaalaa haadhoon kan Puntland keessa maadheffate tukaaraaq haleelanii qabatanii turanitti okkarri lameen gidduutti ka'e. የሮ ፕሬዝዳንት ሶማሊያ ድራኒ መሐመድ አብዱላይ ፋርማጆ ፑንትላንድ ዳውታ ቱረኒት ቱሬ አለላንሱን ከንገገፈሜ ዳበን ረኮ ሲያሳ ቢዮተከሳ ቆረቱ ካን ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ጀደሙ ሶማሊላንድ የሮ ሰነተ ሌላ ገገ ሱንሼ ሞቱማን ሶማሊያ አከበከውን ወልፈል ሚሲሶታኒት አርከሳን ቡስኒ አከከቺሶ አከተይትሩበታ ፈልምቶን ምርገር አነማ ዚምባብዌ ሆከረ ፍለኖ ዳቦ ደመጋላ ሐራሬ ከሰት ከዮት ቃተ ነሞ ተሰዲ ገላፈት ከሰት ጎቻ ተርካንፊ ሎልቶ ተራያ ወራናቲ ፍለተመ ባላለ ፈታጅረን ገመብራቲንሞ በይን ፍለኖ ቦደ ተርክፈቴ የሮዲዮ ከሰት አካ ለብሰሙ ኮሚሽን ፍለኖ ብየቲ ዋዳ ሴኑዳን ኡመተ ተዝገበይ ሱፊያ ላጅራ ኮሚሽን በይ ፍለኖ ሰን ለብሱዳፍ አጋገየ ፍሩት ምርገሰራ ቀባጅሩ አንገውን ዶርጎማን ገሬ ሞርሚቱን ነልሰን ቻሚሳ ፍለኖ ውጣተገገ ሰመሰን አከንጂ ፈተን ዱበተን ይቱራን ከለሰሞ ደግርቶን ገሬ ሞርሚቱ ዲባለካውማን አሪዳን ዋጅረ ኮሚሽነ ፍለኖ ዱረት ኪሪረ ሞርሚ ባን ይቱራን ሪርቶኒ የሮ ፖሊሰት አጋደር በተንቲ ፖሊሶንም ጋዚ ሚማንሱፍ ቢሻንት ቢፈንጀረማ ቦደሞ ኮንኮላታ ወራና ከረወን መጋለትትራ ቦበኤ ነሞተ ከራረዴመን ገሪሬባ ካንት ዱካሰ ባናቱ ሪጀደመጅራ ከየሮስ ካን ሶቺ ኡመታቲን ሙደመኒ ኦላን ከረወን ዚምባብዌ አረዱዋታኒ ፖሊሶታፍ ሎልቶተራያ ወራና ቆፈቱ ረሶቻቱሬ ሁምኖኒ ሱን አካ ደልደልቶን የሮዳን ሱቂሌ ሳኒ ጩፈን አጀጁድ ሳኒስ ዳጋሜ ጅራ ጀርመን ፈያ ዱኛ ዱኩባ ኢቦላ ሪፐብሊክ ዲሞክራታዊ ኮንጎ ከሰት ሃራ ተርገሜ ትዱሉ ዳፎጌይ ሜሻሌ ቦባ ሱሳ በክስ ጅራ ቫይረሲን ኢቦላን ማይረት ኮንጎ ከሰት ተርገሜ ኩን ቶርባን ቶኮዱራ ለብሰሜ ያርመን ፈያ ዱኛ ከጀሩቲ ቫይረሲን ኢቦላ አካራ ተርገሜ ኩን ኩታ ኪቡ ከሰትዮቶ በከዱረ ዱኩብችት ሙለቴ ቱሬ ከኩታ ኢኳተርራ ኪሎ ሜትር ኩመለማፍ ኢበሸ ዋንፈጋቱፍ ወልቲን ኢደተንቀቡ ጀደጅራ ሁዱና ማፍቀብሉ ከኑ
kan nagge fata jirtan radio sagale america saganta fan oromoti dawonna guyo taja abodemu mich ministera etiopia dr abi ahmed biyo fit debian ijran gafin amajru hariro wan harawa umaman kun biyetti afrika ke sadinagdena kan gudata jirtu kanaf iba akami qabata kajedu salem salamonif karina chaudert gabase mumich ministera abi United States ke sabakka daqan marat degirto ta argatan Washington Minnesota Los Angeles ke satlemi won Ethiopia hogana dergegge saf qaro won kana gammachun simatan abi garelia manti hogano ta mormito taf itana presidenti America Mike Pence walin walarganiru yero amma biyet debiudan harira won harawa kana gara cerra gari tijijira majedani abdatu
ba samin America ke Ethiopia no gonochachin gar ለመገናኘት የነበረው የረጅም ጊዜ
አሜሪካ ካባት ገልመከኝ የሮድ ኢራካን ቱሬ ለሚወን ኢትዮጵያ አሜሪካ ካባጅረን ወሊን ወለርጉዳን ሚልካኤ ዳወናን ከኝስ ሚልኪ ከንቀቡተ የደብኔ ጅራ ካዮን ጀልቀባ ከዳወና ከና እደደጅም ቢንሳ ለሚወን ኢትዮጵያ ግዱ ቱሬ ዲጉዳን ርቅጨ ጃለላፍ ወልት ዱፈኛ ይጃሩዳ ኩኒስ ሰበባ ሙረኖ ፈዲ ገራራ ተይ ለሚወን ቢየቲ ከን አሜሪካ ካባከሳ አርገርሲ ሰንራ ከንከይ ንደንዳማ
ለሚወን ቢየቲ አለጅራታን ከነን ዋምቸ ከናፍ ቆጴታን አቢ ነመደገ የፈቹ ፈደቀባቹን ገራገሩማ ፊዴ ጀዱ
He understands actually the resources that are available
ቀበኛ ለሚወን ኢትዮጵያ አለጅራታን ወሊን ጅሩ ስሪቱ በተን ይጅሩ ለሚወን ኢትዮጵያ በኩምሰ ሆረተኒፊ ኦጉበ ቀበንቱ ጅራ ለሚወን ኢትዮጵያ ኦጂ ደልደራረት ቦባንቱ ጅሩ
ኢትዮጵያን ቀበኛ ከነ በልበለሼ በንቴ ኢንቨስተሮኒ ጨራ ከነ ተከፈየ ደመን ጎቹዳን ፈየደሙ ፈቲ
we may tell them you know this is what we have but with the exposure and experience they may see beyond
kannuti tari sanittimnu kannuti qamnu kana ሙጠኖ ቀበኒን ገሩ sana garaagaraatti ilaaluun ni danda'ama.
Itti gaafatamaa waajjira muummicha ministeeraa obbo Fitsuum Araggaa turan. Muuxannoowwan kunis tattaaffii kanneen hojii uuman kanneen jireenya dubartootaa fooyyessuuf hojjetanii dabalata. Dhaaba ittisa kaansarii harmaa kan jalqabde narsiin tokko akka jettutti dhagaan bu'uuraa hawaasaaf biyya dubartiidha. Fedhashee kana gara Itoophiyaatti geessuu barbaaddi. Dhaabi keenya waggoottan 6 darbaniif dubartoota biyyootii alaaf Itoophiyaa keessa jiran kanneen dhibee kaansariin qabaman gargaaraa ture. Yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti galmaa'uuf adeemsa jalqabnee jirra. Waaltaa ittisa dhibee kaansarii biyyattii keessatti ijaarra jennee abdannaa jette. Abukaatoo garee mormituurraa Mahbuub Abuwaaj haalli mijataan amma jiru daldala inni Afrikaa kibbaatii qabu akka gamas fidu na gargaaraa jedhe.
I can bring this skill experience
muuxannoo kana biyyatti fiduu nan danda'a. Kanaanis namoota hedduudhaaf dalagaalee uumuun ni danda'ama nan yaada.
Kaan immoo gargaaruuf qopheedha garuu dhugaa jiru hubachuun hubatamuu qabaa jedhu.
በጣም አንደኛ ነገር እንደዚህ አይነት ወጣት መሪ አፍርታ
ገየሰ ቢየቲ ገረፉለ ድራት ተርካንፈቺሱ ቀባጩ ከኘት ዱ ገመዴራ ለምቢወን ኢትዮጵያ ኦብሰከ ቀባታን ጋፈዳ ሰበቢንሳስ ጅጅረምን የሮ ፍዳታ አልከኑ መተኩት ዋንታው ሚቲ ጨራ ከኑ ፊዳን ኢንዱስትሪ ኡመት ረትርማቴ ጉማቹ ደንደኡ ገርጋሩዳ ቢየቲስ ፉለ ድራት ተርካንፈቺሱዳ አኩመ ዶክተር አቢጀረን ሆገኖቱ አፍሪካ ተውቀምና ጀቴ ሞቱማን አማፍና ኑሌ ወሊን ወልት ደሙፍ ከነን ቢያ አላ ወሊን ሀሪሮ ኡሙረት ፉል ፈቴጅራ
It's time for Ethiopians and the diaspora community to get together for unity.
ለሚወን ኢትዮጵያ ፈዋሰ ቢያ አላ ጅሩፍ የሮን ኩን የሮት ወልት ዱፈኒፍ ቶኮመኒ አደዱማን ቦደቲን ወርክሴ አከኑት ወሊን ኢማሪያን ጎዱ ከነገስገው እንጅሩ
ለሚወን ኢትዮጵያ ከነን ስርና ሲማናሙ ምች ሚኒስቴራ ረትርማታን አብዲ ጉዳ ወራተኒሩ እቱ አቢ አሜሪካ ህንዳውቲን ድረዩ ቀርሽን ቢየቲት ኤርገሙ ድሩ ደበለ ከን ኢትዮጵያ እንደነግዴ ፉለ ድረት ተርካን ፈቺሱፍ በርባዶስ እሱ መከና kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Osfaanaa waldorgommii ispoortii oromoo ameerikaa kaabaa 22ffaan torban darbee ameerikaa godina koloraadoo magaalaa denver keessatti istaadiyeemii 5 star jedhamu keessatti xumurame. Qophii torban tokko sanaarratti bulchoonni godina koloraadoo bulchooti magaalaa obbo Baqqalaa Garbaaf keessummoota hedduutu irratti argame. Qophii sanarratti uummati bahee meeshaa aadaa isaa agarsiisaa qophii bashannanaa irratti qooda fudhachaa ture. Dorgommii kubbaa miillaa akkuma duraanuu jenne garee Minnesotaa kan kilabii Dirree Dhawaatu Mohe sooratu achitti argamuun gabaase.
Bulchoota Ameerikaa qophii tanaa Denver Koloraadoo dhufan keessaa tokko Senator Koloraadoo Mike Hoffman. Senatariin kunin jaala Oromoo guddaa. Dhiphuuf bal'inni Oromoo hedduu faanuum jira. Gaaf mootummaa Itoophiyaa muddaniitiin akka inni mirga namaa eegeetiin nama hidhamellee hiik tolchuu fi seera wuxinee 1128 jedhan kaane Ameerikaan baaftallee warratti gammad keessaa tokko. Kongireesmaaniin kun qophii Osfaanaa tan irratti atileet Fayyisaa Leellisaatiif obbo Baqqalee Garbaatiif nama hedduu galateeffatee dubbii isa jalqabe.
On their 22nd anniversary, I'd also like to thank Olympic silver medalist Faiza Leisa. I'd like to recognize Michele Germa, an outspoken advocate for democracy in Ethiopia.
Kongireesmaan kun ammoo itti aaneetiin jijjiirama Itoophiyaan ammaan keessa jirtu kana wixinee seera kamanii marii Ameerikaa HR 1128 jedhan baasilleen akka Itoophiyaan jijjiiramtu qooduu guddaa keessa qaba. Kunin ammoo akka mirgi namaa jabaateetiin irreennan bulchiitiin haftullee hin tolchaa jechuun dubbate.
In the changes we are seeing today.
Itane tamo mumme ministera kunene itane congressman in kunjechu mumme ministera Ethiopia harai Dr. Abiy wanden sajira demsiden sadde mujira isalle fanum yane tini wan wada galeno jechu fidibachu sainum lalla jechu ndubat.
Prime Minister Abe is taking steps in the right direction to enact meaningful reforms that will provide a brighter...
Nami taneet in dubbata mo bulchitu magala Thornton ta stadiumi osfana keessat osfana jechu stadiumi magalisi keessat dorgomani jechu bulchitu tataate Head Williamson isilleni oromon baga gammadani bagas duftani baga qoppi akkana qabaatani baga magalte net qoppi teni tolfattani jette galateefa dufati teesani namo guddo gammanne maatin tiyallen kubba guddo jalatani isanille walte dabala muufde mujirani baga gammadani nyaata dugati teni nyaada garren keni dawadda magalke ni keessalle lalala jechun simatti.
I want to welcome you all to the city of Thornton, Colorado. Thank you for being in my great city. We just want to tell you that we're very, very proud that you chose our city to host your soccer tournament.
Namitaret indubbatammo obbo Beqele Garbati obbo Beqele len wanjira kan jechu indubbat.
Irdu yarana. Akab jirdu. Bayen sinjalla dagidu ge seni targamu ko. Wagota sadan arfan darban. Biyya keenya keessa dargaggoonni turan akka keessan dirree kubbaa keessatti miti kan isaan argamaa turan carraa akkasiin argan baay'een isaanii mana barnootaa keessatti hin turre hojiirras hin turre kumaatamni isaanii mana hidhaa turan miliyoonni isaanii immoo daandii irra turan hiriiraa turan bilisummaa isaaniif falmachaa turan mirga isaaniif lolachaa turan diina jala harka isaanii duwwaa abbachaa turan haa ta'u iyyuu malee qabsoodhaaf kutannee kaane dargaggoota biyya keenyaa qeerroowwan of jala hiriirsinee wajjiniin kaane haala jiru jijjiiruu dandeenye jirra. Har'a biyya keenya keessatti qilleensa bilisummaa foonii isaa fudhachuu jalqabnee jirra. Hidhaan naagama baatinaasuna guddatu sunurraa dhaabbatee jirra. Nagaadhaan biyya keenya keessa baanee gallaa jira. Mana barnootaa dhannee deebi'aa jira. Hordoffii malee manaa baanee mana keenyatti deebi'ee galaa jira. Muummicha ministeera haaraas har'a aangoo irratti ol baafnee jira. Kun hundumtuu qabsoo keenyaaf ta'e. Namooti bakka kana turtan yaadaan akka nu wajjin turtan kan nu wajjin kadhachaa turtan kan karaa adda addaa nu iyyaafachaa turtan akka jirtan hin beekne. Galatooma.
Dorgommii kubbaa miilaa tana dirree dhaawaatti mo'ate dirree dhaawaatti maddi walaabuu mo'ateetiin waan carraa fudhate gamkaaniin ammoo istaadiyoomii sun keessatti waarraa wayaa aadaa seenaa kitaabaaf waan hedduu gurguraa turani kan ammoo agarsiisa duran dorgommii tantaa jalqabaa ijoollee dirree dhaawaatti mo'ate gaafas akkan jedhee istaadiyoomii keessa dubbate gammachuu warraallee tanfa fakkaatte.
Taajuu naan jaanii cinaanis obsan na beektanii waanca amata kana moonee jirra tiimni kun nama hedduuti as fide kobaa hin dhufne
jechuudha. Akkamitti mootan maal gootanii mootan akkamitti mootan.
Minisitoota raajii jedhamne rikoodiidhaanii mana galchuu qabna jennee waanca as dhufne rikoodii keenye akka namni takkaillee hin cabsine.
Namni kajaalalaati tobbaleeyyummaati ta'ummanni Oromoo wal simatee wajji gammadee wajji bohooree waan ni ta'u jechuudha.
Ore kum lama filama, kum lama jaha, kum lama afur, dan kudu seni, kum lama stegel, kum lama khudan, amma kum lama kudu sete. Amma tak kan, goli tak kan seni mone, amma tak kan. Nuti goli kudu lama nene, goli tak kan seni. Clean sheet jani, afam piya kan nanti, clean sheet jani. Lensara, anatu jolle ko, high school as coach gora jolle, redu amma asjurtu, high school afi, college afora tabut.
Metra enji san kesan? Hani, I jolle hengeo son tapete mamma. Jette gorsit dabale ki tabada bareda tabada osfana amma koreshi namu didam jira tabu gari tabane o namne amma sadam gane sharab bise
dirre namu gudda namu julota tabata jani nutufatan amma takana jole titiko jole dadara yang steam jabane dufne amatu dufu inshallah b division ra tima lamada umudena no qabaya kafedus everybody is welcome
mal barata kana
IT software development sunin study go to jira sunin major go to jira
dula gudasi gala te fada jollen tante akamitas gate
ba nuti akanamatti lafa khane asgay udamit wagga jahaffa amma furachu khen wagga afurif mo finali lufne waligara wagga kudanif finali tabanne yechu ilman urumu gudisu daf fakki magala north america kana khisa tahu dafi jolle tana jalad demne akatima tabatatis durana country akka amma jergege sakana khara mali akan demne waliqabe manager tetin jolle tana che khurra badeni asinge yechu wan gudoje akki jolle karam banne jolle tan che khurra bade asinge yeje jolle tan malfa barat fakkena fi university tabaratu jira college war baratu jira malba barat reguddan isani jolle amad didami lamarra gadi jollen cinan university worri amatadufu namanni sadi amatadufu graduate gora jollen asku khese jiran abarana senan so jolle daimat tiko gudisne ma jolle gududo fi isani wajin bakatakat walimene barako denver ti gora me khana wan bareda basu khenya heddu gammane jiran
wan bi tike jirtu ko qabdu fakenna fasitin baratani untabatani gammadene wan den sake jirtani barnota jabada jechu wan tokko le amali jolle baduro wajechu wan tokko malda mafet
wanni garin agarte isan yada jollen qabdu gorsa isan barbaajse gorsan isan qeekuda kharabirotin mo fayada ha isin sori bi yo asitar kamtani nidubisu khaysanif galatoma
ajolle madwalabu arda tawfille ba tarmandura to ramwacha ture madwalabu kam dirkan
desa bargain bargain
we
played good but there is
that o mamit guyeto kun moamani guyeto kun moani dreda wanar to kof duwan samote o mamit
akabeye tamanne garu motion dendene namnin duyuni moata yokani moatama
akan
karafu bardu hu strong tani deb inshallah
mar armandura tmaro agamme wancha fudatten
lama fudener
lam fudatten
ya
man ka jeel fatana mata bitano ke sa tamal ka jeel fatu fi awjir tan tajala lati ka bole bole yante sa dualin tabatani
mal
ka jeel fatu fi atan e gitana
kubba goli gal chu kamna goli gal chu dadne ole man brawa hundani kamna
e jo lente sane len klabi he du motani asgetani
e jo ttl stars mone o u mone ttl mone defness
o mame ti gudu motani to kuko fani sammo ani ta bare du rem barum du fu
كلاب
ترمو ضد ملامات ستاديومي كانت والتدفيات انتبتشا باي ضد ملامان كي سلام كندا رفته ضد ملامو والروما أسيد تبته جول لما دولابو أردن موان اللي تاتول لرمان دولا اللي تدو موان أرمجين جيشو جرتي أقود دانا فاني ساني روان نرغين أمال بدو واللور والجابيسين آداتي نقود دفتشا سينا جتي وان توك توك وان دو اسكيسا گرگرو جران وان گرگران كانت دي ملي سانگر سيسا مكان كين؟
مكان خيا جمالي
bo jamal mal gurguru je
waya t-shirt
anti president mo mutuma na romia bolema magal sati fi ka mumme ministerati agami gurguru
kana kurushani gurgura
kana kurushani
dro kurushani gurgura
name bitu jira
heddu
heddu
bitane
ate sarufta da tanjenno
ani bikan radu fe amsterdam gagamachu ta to koda spana koda chufin dufe
mal gurguru je
challe kada kamorma kada amma skarka kunillen kai lugochu jiru fi alaba oromo
aye
lagi
kunanaga elella
qarshi kudan
kudan
ya alaba discount na makane na so
irana
mabut
jete
sadi qarshi kudan
aye aye dansa gala tamatille kuninagam kunina odan
kunilesaddam
asita mo photo heddu photo tunini ban photo tan abba magankeen
tadde salama organ jedama
tamatul chujir
ani amma wanni asirratto jechajiru kuni ada oromo sena oromo qabeenyo oromo kessa jir hundu mayu dalatan generation in asjiru kuni akabaratu jechuda biya kenya kessa maltu qabeenyo jira akamiti kunun sudan denye mal gochu kam nakanjeru kanan exhibition anasfida jechu dan kalang nu kan undum tu kake kana fe passion yake yakoni
koni gara ferumano jet
feduma kiya na ojedda
am konene
gala kon camera na nijaladu
aikani
da
aha
movie vid
kana entu kase
kana na tu kase
esa kase
kana afar ke tatin kase
o afar de kafte
afar ke tatin kase kunu on kaso fuma lalli way filatorba kesa qatamo
kana lesikas
kana nakas
ates jirat
Ananasirat as North Dakota Angra, USA case. Did the Devian Euro Euro?
Can I be you take us out?
Gapudani, Sura one can only take up.
Gada Buji to actually take off.
Buji can, a Kathinen, a chick casing to
offer. Gadam Sanalesuma Kase,
Gadam Garayera, Jedama, Filfinera, Garapahatit, Kilometer, Didamishafagata.
Achum da tekaf.
Talatan
azirukuni, yokan hubati, ada satit bolo danda jechu.
Kunimo ufata ada boranati jechu. Worry dubertota kan ufata jechu. Baye bareda namatitola. By the way, umataromo, ladies first confide waradimiti. Umataromoti, dubertidaf kabaja gudake na foromon. Sike kabatit, demti fundura jechu. Kalachaf chachu kabate. Abboting Adamo Tanani Demo Kabaja Safu Duberti Daka Oromoda Kanagarsis Akuma Gudifacha Saba Dunyatif Gumat Kanaleka and Umatoromotika Kunimbo Idose in a Kabisa Romeo
Kumsa Morodati Kunik Walagati Kanagam to Magalana Kamtiki Satyachuda Masara Moti Kumsa Morodati Yachu
In Kunimbo Ufata Adashoa Malakafaka to Gachana Kabate Shimala Kabate Akamit Ogas Sirban Jechu. Kalano Jechadra Jechu.
Wangudo Jerta Gudo Jabadi, Wandi Korkan Kabdu. Kanchuf Gulde Manikasun, Wangudo,
Hojidan Agarsisu Kamna Jechu.
Maganko Varedo Romian Enter.
Kune Nadi Gamada, free all political prisoners Jechu Jerta, Hidamansi Asad of Tehaka Muja Chu, just make up one asito Janutin.
One asito Jadu, why Nadi Gamada Kumabetan Barbada Majra, Bia Romian Kesa, Imaneda Kesa, is still in Argamne, Namoni by Nargame Jedu. I'm not sure about that. Garu kuni kanan base fi wae duma na dige mada wani ni dubate guya kana dubato aka wayanin kidina pisa boteda wae duma sab beksi sufi t-shirt kana da base
kanu jechu jerta atona ga mambe muntu nagam
inni kuni dalara didama arkano jetame homedi da
kure koreshan nami bitachu jerta bobu tachu jerta
eh ani bitachu anjira
eh
kami bitat ani ila boromia
boromia jalada
dai chuda kanan bila tayar
ergani saman sif obitat
ergani saga jalala biye ko kabu kamar kane sura de jalala kon ipsun kanin barbadu kanabite tine chura
ayilam popinti gam kanan san arda ko pes tanuma ansora laket ngambul
Saganta kenya tumuratti fidaa jirra dhaggeeffatoota keenya walle zarihun wadaajo kanaan naga isinitti dhaamna qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Hey.